This is an MUT Radio podcast.
Kamala mngutu tiku point kosa kama basu mtu ngumbulazo msidikazi kama shubane. Yeah, but in a THET, the absolute good guy. And Sibongo Kuhle is the producer of the show. It is time for the GK Fix, ladies and gentlemen. Namhlanje. Funa sikhulume ngezinto eziningi sinaye uNonhlelo wakamabaso. Istriker sethu ehle sikhona ngaso sonke isikhathi. Hello uNonhlelo.
Hello Jani.
Siyaphila njani wena?
Ngiyaphila ngibingelele nabalaleli bethu.
Siyabonga kakhulu mfethu. Maybe nje ngifuna ukudedelela namhlanje ukuthi wena usitshene ukuthi wena usiphatheleni kulolu suku lothando olunje.
Namhlanje ngifuna ukuthi sibuke lelo suku lothando. Holy Valentine's Day, this is Kuluma ngezinye indlela ke esingakhombisa ngazo uthando kubantu esiphilisana nabo.
Okay, right. Siqala kanjani ke masenza lokho ke?
Okokuqala nje ngokuqala nje siqale sikhulume ngokuthi it is the truth ukuthi sonke sinezinto ezidlula kuzona nesibhekana nazo sitshela ukuthi angeke size siphume kuzona. Kodwa noma sibhekane nazo ke lezo zimo singabavaleli ngaphandle abantu who are trying to reach out to us to show us love, to show us that they are there for us ukuthi besisize. Isikhathi esiningi ukuthola ukuthi umuntu uma edlula esikhathini esinzima uvele engafuni ukukhuluma namuntu eseyivalele endlini noma nje ayithole se-isolator even on the social network. Into engiyishoyo nanamhlanje ukuthi bavumele abantu abakukhombisayo uthando ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi uphole. That's number one.
Number two, kanjani? Number two, sithini?
Yes. Okwesibili, ngifuna ukuthi sikhulume ngokuba ngento ebaluleke kakhulu abantu abangayinaki. Abona into efana nokuthi encane njengokuthi thank you. It goes a long way, a long way to umuntu osuke ekusizile. Isikhathi esiningi abantu banokuyibuza ukuthi how yazi ubani wengiphilele, kwenzakalani, how yazi nobani mina nobani sowuzwana, kwase konakalaphi, kanti into eyasala ukuthi uma umuntu ekwenzela something sikhohlwa nje into encane ukuthi ngiyabonga, thank you, I appreciate you. So ngiya-encourage abantu namhlanje kusuku lothando ukuthi sijwayeze nje ukubonga.
And then also khona into oyikhulumayo ukuthi na enye into kumele siyenze ukuthi na we need to appreciate abantu while they are still alive, give them flowers while they can still smell it. Ichaza ukuthini lento le?
Most of the time uthola ukuthi abantu bazokutshela ukuthi umuntu ebenza izinto ezinhle kangakanani ezimpilweni zabo uma esengekho emhlabeni. Uthola ukuthi umuntu sekuthiwa RIP, wawungenzela ukuthi ngila ngikhona because of this and that. Most of the time ngibona futhi kwenza kakhulu kubantu abakwi-industry kuthiwa hhayi bentwempu beshaya le character bekwenza ukuthi nabantu-ke nje emphakathini, hayi anti wami mina ungikhulisile nginelutho wangibeka la ngikhona. What if sithatha leli thuba besaphila siba-appreciate, sibakhombise uthando, give them flowers besakwazi ukuthi bewa-smell then kuyathatha siwabeke ngoba naku bengasekho emhlabeni. It's very important ukuthi sibazise besaphila.
Ibalulekile kakhulu leyo nto leyo. Ngoba nami I don't understand ukuthi na what is the need of actually telling someone ukuthi na waye kahle noma wayenza kahle esaphila while eseshonile engesezu kuzu ukuthi kahle kahle fethu bungimotivate and understand bunginspireisha ngendlela ethize. Ngicabanga ukuthi ukuzenzisa lokho nonhlela ngithi
mina same for me kufana nakho ukuzenzisa. Kufana nje nakho ukuzenzisa. Khona enye example abake bayenza ethinta kakhulu le ndaba esikhuluma ngayo yokunikeza abantu ama-flowers besaphila. Most of the time uthola ukuthi umuntu kade engaphilile mhlawumbe beshoda ngokudla, egula naye yonke leyo. Kodwa uma sengiyasekho emhlabeni uzobona ukudla kuzoba kuningi, so hhayi bengeve-right yabona. Akusasiza, akusamsizi ngoba vele sizowadlula emhlabeni. Asikwenzeni manje umuntu esaphila into enhle kubanye abantu.
Uqinisile yazi khona abanye abantu abakwazi ukukhipha abo 4000 besuka le eGoli bezongcwaba, but ngenkathi usacelwa usizo while you were still alive ucela usizo babengekho. Angazi uthi na singenza kanjani ekuthenini labo bantu sivele sibapokele nje once and for all. Yeah, so now see appreciate her namhlanje kwi appreciation post.
The appreciation post ngithanda ukuthi si ugugukuzela ukuthi si encourage abantu umuntu umbona enza kahle. Kakhulukazi say nje uyabona ukuthi uyaphusha, uyi hustler, uyadayisa, usemthakeni ehlukahlukene, uphusha ngale ndlela wena ekugugukuzela intshele. Leyo nto leyo iyam-encourage naye ukuthi mhla ebhekana nesimo sokuthi eyingeke yazi akuphushe kahle efile ngazi ukuthi ngagive up ehlale phansi akhumbule lowa muntu yazi this thing engiyenza I'm not doing it for me kodwa ngiyenzela nalowo obukela kumina ukuthi naye abone ukuthi izinto eyikanje zisengenzeka. So ngiya-encourage abantu ukuthi if you see umuntu enza kahle mtshele ngaleso sikhathi ungamtsheli ngoba nakho usumbona eselele phansi. Usubona how yes yowenza kahle usadayisa futhi oyingenisa imali namhle ngaze ngaqala ibusiness abengakwazi lokho so mtshele manje mtshele ukuthi I'm appreciator lento ayenza futhi yakugqugquzela isikhathi.
That is so. Yeah, that is so important, especially kulesi sikhathi esiphila kusona. Nalapha mfethu asisho lapha na kubantu besilisa especially thina majida. We don't normally talk about izinto ezisithintayo mentally and all that. But if unomjida mfethu okwazi ukuthi na mfethu akubuza ukuthi na kwenzakalani nje yami, khuluma nami singayilungisa lento. Umuntu oqhamuka nje mawenze kahle ezokushake isandla sakhe yazi ukuthi niwenze kahle. No, despite ukubona ukuthi naye lento ngathi na izosenza sengabe sube sengathi yabona abantu bazocabanga ukuthi kube sengathi yabona umotivate nje
kanti kubalekile shem kubalekile ngoba abantu besilisa isikhathi esiningi kuthiwa indoda ayikhali so you tend to hold back ama feelings in and not voice out singabe san understand ukuthi kwenzakalani ngani nalokho ukukhuluma ngakho shem kubaleka kakhulu kugquzela ukuthi bakhuluma abantu besilisa mkhulume sikhona.
Yeah, I'm so happy mina ukuthi na I have abangani abafundile asebefundisekile ngezinto lezo mental health.
Otherwise this was so liphuka kwesandla kodwa ke fine.
Lalela bekuzothiwa sila. So the question of the day Nonhlelo before we let you go Sisi.
Question of the day ukuthi abantu two people cela umuntu identify ukuthi who is that person that played or plays a huge role in your life. Oyitshela ukuthi uyombonga once waphumelela uba lo muntu. Ngiya encourage namhlanje ukuthi umbhalele message, umfonele, nje do something for lo muntu umkhombise ukuthi I'm appreciate ukuthi la namhlanje le Valentine ungathathi ngokuthi usuku letha nani kuphela but usuku of spreading love to everyone uphilisana naye.
Ngicela uphenduleke namhlanje Nonhlelo before I let you go. Ngicela uphendule. Who is that one person that plays or played a huge role in your life?
Yes, Lila, that person is Unosihle.
Yeah.
Unosihle wa seSwazini. That girl, she gave me shelter when I was about to drop out in high school. I was going to do matric the following year. I didn't have a place to stay, and she gave me indawo yakuba ngithathe ekhaya today ngifundile because wangithuba lokuthi ngibe no matric. I always appreciate that girl.
Shout out to you, Nosipho. You are doing a very great job. Size ikhathake le part lika Nosipho because kumele eze ukuthi na wenza umsebenzi omuhle kanjani. Maybe let us bring a producer futhi naye azokuphendula ukuthi na ubani umuntu owadlala indawo ebalulekile empilweni yakhe. Producer.
Show bese ndizo.
Khamba kanjani mfethu?
You right bese in Ukraine.
Ubani owadlala indima ebalulekile empilweni yakhe?
I mean, I feel it's all it, Jagger, Kumu, and Peso.
Yeah.
All it's cool, silly, I won, and Jangzam.
Yeah.
Until now, we're going to be tricking quite in Kubeg, giving you a good game.
Shout out to
you. Only all it,
shout out to Umagas Bongo, Gutle Wagamlocha from Mpendle. The easy answer is of Ikonage. I'm asking Noms of Salale, Lenny Nontelo, Namingzo, you share me answer, but, Gobang Yazu to Sizabafundi Lapunga registration and whatnot. Sizok Tetela for now. Sizokbona next week, Wednesday on the Chike Fix. No Site, no Nontelo, Njalo.
Thank you so much.
Angazi kuthiwa sekubiza konosihle. Phela wena namagama amaningi, uMabusana, uSikhushukhushu, yini?
Yaphitsizela.
Thank you so much. See you next Wednesday.
Thank you so much. Happy Valentine's Day.
Happy Valentine's Day to you too. Tina ke singajoli ke bakithi so lokho sibathatha kubo bona ke. Nonhlelo. That was Nonhlelo waka
This is an MUT Radio podcast.